语言。Yeah. My name is Chilewan. I want sense.
African, you got the skill. The pola.
Nangu malande, ichoche na chile ule, chakula kusebanya fya paliponse. Nshita yonse. Nangu baponte, tabamone fyombona, akasembe pakube yansenda yonse. A party bonse, beta kan koma o.
Walibele lo kwi koma, ifwana binzi tularie ya kumkuma. Gama mwana tule ipuma, mule kutamba fefi tukwala kusuma. Walibele lo kwi koma, ifwana binzi tularie ya kumkuma. Gama mwana tule ipuma, mule kutamba fefi tukwala kusuma. Walibele la, walibele la, walibele la. Vale que nanguba ponte, ni o ay shivesho naba naba sonte. Nanguba wata pali ponse, daba monense kotuipe la yonse. Wakula choro mafetewa, tafia kapopo tuari wakale mupawa. Ukule kanadi ashida tuchapa, ntwichite mikoche suchari valulanga flower. Oke nanguna left, tulambwesha right, fintu fiaba na righty. Jano busu matamafula maeki twali lilo kundesha noti kunyata pali breaky.
Nangu malande, ichoche na chile ule, chakula kusebanya fya pali ponse. Nishita yonse. Nangu baponte, tabamone fyombona, akasembe pakube yansenda yonse. A pali ponse.
Muti mefio karipanga taudinia. Nangu fiko senshiku watapona fia. Tushila fieleza promisu kuwa sincere. Limola nkalifia no muti mawakalipa. Dalanda fia kwa shakabwele na kalipa. Tapa kokola na dabwa na kufuluka. Ndakuele loli wate fiofio na iluka. Bafuwa hatuka ilete koni simenti. Nga abomba ila kose lako. Fia bikalesa pa monoma nputa sanda. Pakobu shikutu kaleka na kumanda.
Ichoche na chile ule, chakula kusebanya fya pali ponse. Nishita yonse. Nangu baponte, tabamone fyombona. Akasembe pakube yansenda yonse. A pali ponse, beta kankoma o.
Walibele lo kwi koma, ifwana binzi tularie ya kwa.